magaalada Baydhabo ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta kaasi oo loo qabtay dhalinyarada magaaladaasi. Xiritaanka tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Baydhabo, dhalinyaro iyo kooxaha loo qabtay tartanka. Duwaysana daacad gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa ka warbixiyay tartanka.
Olly aan qabanay koobkan dhalinyarada tuman ka xafadood si unanka mada daalina ama meel raay isdhexgal unanka sameyna oo amnigi iyo nabad iyo isdhexgalka dhalinyaradi xaafadoona sare ankata Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadiyana oo arintan in suurta gali tan kale wali mahadbilayna hanjeediyanaha madaxda hay'adda Riyadho oo runtii mar walba niyataay rahayaan awoosiinta dhalinyarada degmada Baydhabo iyo dawladda hoose si gaar ah ka mahadnaqaan dhamaantiyo Ilaahay idin shay weyn rajaynaa in kulamada noocan aan dhalinyarada degmada Baydhabo aan badi doogna mahadbilayna hanjeediyana geeka guulo wali ratay ha xaafada Isha walina si guudan ciyaareena tuman ka xafadood geeka wali si gaar ah ciyaareena xaafada Isha iyo xaafada Birdaala
qaar ka mid ah mar sharafti ka soo qayb gashay tartanka ayaa bogaadiyay
lamada xaafada
una ku qayb galna mayl raayis si sharaf leh ma aanaha ciyaartii ka dhamaato koobkina qaadato mayl raay xaafada Isha qaadato ee diidan ka faraxsana maasha Allahu wallaha sideedaba banooniga mayl raay bulshada in siyaana mishal dheereyo waa isdhaagalka bulshada la reey bulshadan hadii isdhaagalmay ba kooy kala gaala kooy may ba kooy amniga kooy may kooy iswargaba kooy may kooy dhalinyaro jil usubo qalba fayla ku yalo ku dhaxale
in ka dambaystay geeka may la raay xaafada Isha dhulrati wali lana hambalyo 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 tan kale wali inta mahadwiin ku nagay gudoomiyaha ururka dhalinyarada daacad oo may la raay juhdi weyn ha gali may la raay isla ku dhamaadasi yaarta ku dhamaadasi ila balaa wadi oo juhdi weyn ku moqdo maalin walba soo biya horumar badan ku soo biyaay magaalada Baydhabo dhalinyarada
tartankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta xirfadaha isdhexgalka dhalinyarada magaalada Baydhabo.